Bedwalk.com.
Slick boy, J-Max. Youth Command, Abutu Banza. Apa kwati felaithi ya lafuta, kuwa filo kukanisha ni ya mafuta. I'm aiming high, obuchushi kubwa ya te. Tinjikate piki ma, bitanjikate kufi piki ma. Investor. Life is supposed to be sweet like sugar, ma. Hey, apande saptako sugar, ma. Kwa mwene kaka opportunity, keep it up. Panshili neka, pandi na keep it up. Guarantee, na nebo nkalamu fishapo. Nga mwene kela alamu lishapo. Chapwa oda ya ndina puresa. Alefo ya pati na naine pulezi. Kwa life ya lafuta, kuwa filo kukanisha ni ya mafuta. I'm aiming high, obuchushi kubwa ya te. Tinjikate piki, ma. Betanjikate ufe piki, ma. Sugar ma, sugar ma, sugar mama, sugar mama, sugar ma, sugar ma, daga go, daga go. Ukuchila fenga kumbe posumu, beta na lisango winga shinga kubumu. Ichaka shika songa siliti, na ma rubber band niti. Mucho sefi mashuwa lako na pea, ni mo life itaya bapo fea. Beta ndemu kere fya kwa leti ya share. Wewe sugar mami sompange komea. Ukuiba ni sambi kumulu na pachalo. I'm broke, the pressure kufwa ya magelo. Kwati felaithi ya lafuta, kuwa filo kukanisha ni ya mafuta. I'm aiming high, obuchushi kubwa ya te. Tinjikate piki ma, bitanjikate kufi piki ma.
Piki mama.
Ukuwa kuke baba lipinyuka, bana bando shiba lisunuka. Kendo wanti nefumo ya munandi, nda filo no kusenda ma. Kwati ndefwa iko fe sugar ma. Sugar mama, sugar mama, sugar mama.